Andrew Mack Ministries and Caris Bible College Uganda invites you to enroll for the 2025 school intake for both our campuses in Kampala or in Imbarara City. Please apply online on our website carisuganda.net or visit our head office at Park Royal Mall 6th floor along Buganda Road. For more inquiries, please call us on 0200-33-0000. Caris Bible College, taking the gospel as far and as deep as possible.
Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, celebrating 55 years of ministry.
I grew up with the knowledge of God and the presence of God, but I knew I needed to know Him better.
I've always thought of God as a harsh father.
His teachings just really brought me back to, you know, knowing who God is and recognizing it.
And now, here's Andrew.
He held sins against you. And did you know that there's many Christians today who think that God still does this under the new covenant? But let me turn over here and use some scriptures. This is from 2 Corinthians chapter 5, verse
17.
It says, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given unto us the ministry of reconciliation."
Nti omuntu yenna bwaba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Ebyedda nga biweddewo, laba byonna nga bifuuse bijja. 18. Naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya ye yekka ku bwa Kristo, n'atuwaffe obuweereza obw'okutabaganya.
Again, reconcile is a word that we don't use a lot. Primarily, the only way most people would relate to the word reconcile is to say you reconcile your bank account.
Era n'ekigambo kino okutabaganya si ky'ekigambo kye tutatera okukozesa ennyo, naye abantu abamu basobola okukikozesa nga bakikozesa eri mu banka, nti oli ekiri mu banka akawunti ye n'akitabaganya n'ekyo ky'abadde amanyi nti kye kituufu.
In other words, you have a ledger of the checks that you've written and what the balance is, and then you take your accounting and you put that against the bank statement that they send you, and you reconcile those two.
Kibanga bw'ogamba nti olina akatabo kano aka banka akalimu cheke k'obadde ng'osayininga, kaakati okwata obupapula buno obusigalamu bw'obadde owandiikangako information nti ono guli namuwa emitwalo bwegiti, cheke yali namba bw'eti, nti okwata obupapula obwo n'obala n'otunuulira ne statement banka gy'ekuwadde n'ogeraageranya, olaba oba by'olina mu katabo bifaanagana ne banka by'ekuwadde.
In other words, you bring them into harmony.
Mu ngeri emu obenda tusobola okugamba nti obeera obiyeeta bibeere nga bisobola okukwatagana bulungi.
So that's what the word reconcile means.
Kakati ekigambo kino okutabaganya ekyo kitegeeza.
It means to bring into harmony, or when it's talking about relationships, it's talking about to make friendly again.
Era kitegeeza okuba ng'otabaganya ebintu bibiri, era bwe tuba twogera ku nsonga y'enkolagana, nga bw'ogamba nti oli abadde takwatagana na gundi n'obaleeta wamu ne batandika okubeera nga batabagana bulungi, bakwatagana ba mikwano nate.
So this is saying that God was in Christ reconciling the world unto Himself.
Kakati olunyono lukulaga bulungi nnyo nga lugamba nti omuntu Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi ku bubwe.
Making us friendly again, bringing us into harmony. And how did He do it?
Ngatutabaganya naye, ngafuka mukwano gwaffe, ngatuzza bujja naye tubeere wamu naye. Naye ekyo yakikola atya?
Right here in this 19th verse, it says, "Not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation."
Era n'agamba mu 19, engeri gye yakikolamu ng'agamba nti nga tababalira byonoono byabwe, era nga yatuteresa ffe ekigambo eky'okutabaganya.
How is it that God made us friendly? How is it that God brought us into relationship with Him?
Katonda yatutabaganya atya naye yennyininnyini? Katonda yatuleeta atya tubeere bumu naye?
It says right here, it's because He didn't impute our sins unto us.
Eky'okuddamu kiri wano kikulaze bulungi nnyo nti Katonda teyatuteekako, teyatubalira bibi byaffe.
Now under the old covenant, people's sins were imputed unto them.
Kakati mundagane nkadde ebibi byabantu byali bibabalirwa.
God did take record of their sins.
Katonda ebibi byabantu yalinga abisaka amaaso.
And it's because he's a just God.
Ejubi nebine yabikola kubanga Katonda mwerufu.
He's a holy God.
Ate mutuukirivu.
When man sinned, when man rebelled at God, God, because of his holiness, he couldn't just look the other way.
Kato umana umuntu bwe yayonona eri Katonda bwe yajemera Katonda. Katonda okubanga Katonda mutukuvu. Yaita sobola kugamba bugambe ebisibirabye.
Say, well, I'm going to ignore that.
Uba ya gamenti echo chibakoze Adamu ne Kawa chibidinga bitabaddeo sijja kubitunulira.
I'm not going to hold this sin against you.
Echa chibi chawe nedda sigenda kuchibabalira.
That would have been against his holy nature.
Singa Katonda yakola bwatyo ekyali badde kikontana n'embala ye ey'obutukuvu.
You know, I struggle with words to try and communicate the things that the Lord has shown me, but God is so holy.
Omanyi nwana nnyo n'ebigambo n'okulaba engeri gye nninza okuteeka amasomo gano obeere ng'osobola okugategera naye kino kyentegeeza Katonda mutukuvu nnyo.
He is so pure. He is so just.
Mutuukirivu nnyo era wa mazima nnyo.
That God just can't look the other way.
Ndi Katonda tamalaga tunula ku ludda lw'eri eri ekibi.
He can't just say, well, you know, you're human. I'm going to let you go.
Tasobola kuveri buvina agamba nti kasanchi tagedde oli mwana wa muntu ekijja kijje nkusonyiye.
No, God is 100% holy.
Katonda ali kikumi ku kinnaakyo mutukuvu.
And every sin, not just the big 10.
Era buli kibi sogera ne kugali agabyaga nene.
But every sin. Over in Matthew chapter 12, somewhere around verse 36-37, it says,
eri buli kibi kyonna era bwe tuba tugenzi wali mu Matayo 12 okuva ku lwasa tumu kaga paka ku lwasa tumu 7.
It says, every idle word that men speak, they will give an account thereof in the day of judgment. For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned.
Nagamanti, buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera, bali kiwoleza ku lunaku olw'omusango. Kubanga ebigambo byo bye birikuweesa obutuukirivu, n'ebigambo byo byo bye birikusinzisa omusango.
Man, God even holds every single word that we speak is going to be judged.
Banange Katonda ateka era abalirira na buli kigambo kye tuogera era ekigambo buli kyoeva mu kamwa ko kye kigendo kuweso butuukirivu oba kye kikusazisa omusango.
God is so holy.
Katonda mutukuvu nnyo.
He is so pure.
Wa mazima nnyo.
He is so just.
Ndere muwenkanya nnyo.
That when we sinned, and again, you may think you aren't a big sinner because you don't go out and rape and plunder and do some of the things that other people do.
Era osobola okudda onoogamba nti gwe toli mwonoonyi nnyo kubanga tokola biri ebirala oba olusi togenda nobba notta n'okwata obwana oba n'okwata abakazi oba n'okwata ebintu eby'enjawulo bwe bityo.
But over in 2 Corinthians chapter 10, verse 12, it says, they comparing themselves among themselves and measuring themselves by themselves are not wise.
Era nga Bayibuli egamba mu Bakolinso ekyokubiri essuula ya 10:12 nti naye bo kana bokka nga beegeza bokka na bokka era nga beegeraageranya bokka na bokka tebalina magezi.
If you're looking around at other people and making yourself think that you are a relatively good person because you haven't done what somebody else has done, that's not wise.
Bw'obanga olyawo otunula n'ogamba nze sendangako, nze sibbanga, nze sijjanga mu lubuto, nze sikwatanga kaana, nga weegeraageranya ne bali abalala aboonoonyi, Bayibuli egambye tolina magezi.
It says in James chapter 2, verse 10, if you keep the whole law and yet offend in one point, in the slightest little thing, you become guilty of all.
Era agambye mu Yakobo essuula ya 2:10, nti kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna, naye n'asobya mulimu, ng'azizza omusango gwa gonna.
Now see, this is not the way that people think.
People
are constantly comparing themselves among themselves.
And say,
because I don't do what this person did, God's going to accept me.
N'osanga oli ng'agamba nti kubanga nze saakoze kibi ky'oli, nze Katonda ajja kunzikiriza kubanga mbadde mulungi.
You know, there's an example in Jesus' day of the Pharisee that went into the temple.
Umanyi waliwo n'ekyokulabirako ekiri mu nnaku za Yesu nga kyogera ku mufalisaayo ono eyagenda mu yeekaalu.
And prayed and said, Father, thank you that I'm not like other men. I fast twice in the week.
Naimiria nasaba yeka mu bigambo bino nti ayi Katonda nkwebaza kubanga nze siringa abantu abalala bonna nsiba emirundi ebiri.
I pay tithes of mint and anise and cumin and I do all of these things.
Kusabiti mpaye bitundu ebyekumi byonna byenfuna.
I thank you I'm not like other people like this publican over here.
Nkwebaza kubanga nze siringa abantu abalala bonna oba ng'omuwoozi ono anyimiridde okumpi.
And the Lord showed that the publican, he was aware of his sin, and he didn't even feel worthy to lift his eyes to heaven.
Era Yesu n'atulaga nti ate oli omuwooza ye yawulira yamanya obuzibu bwe yamanya ensobi ye n'alyoka atasobola na kuyimusa maaso ge kugatunuza eri Katonda.
Bowed his head and smote his chest and said, God, be merciful to me, a sinner.
Naye ye wabula n'alyoka akoteka wansi omutwe neyekuba mu kifuba ng'agamba ani Mukama onsaasire kubanga nze ndi mwonoonyi.
And it was the publican, the tax collector, the person who was a treasonous, he committed treason against the Jews and collaborated with the Jews and with the Romans and became a tax collector.
Era yali oli omuwooza gwe twaligambye eyali aliddemu ensi yo olukwe kubanga omuwooza jjukira yali akolera Baluuma ate nga tokomye ku ekyo yali ng'asolooza abantu be bennyini nnyini.
The guy who had committed all kinds of sins, he's the one that went down to his house justified.
Oye yali akoze ebibi ebyali bisinze obungi ate Bible ekulaze ate ye yakkirira ewakawe ng'afusonyiddwa ebibi bye.
While the person that was sitting there promoting his own relative goodness was rejected by God.
Naye ng'ate oli eyaliwo nga ye yeegulumiza alaga Katonda nga bw'akoze ebirungi Katonda oyo yamugaana.
See, this happens all the time and people think that because I don't go out and do all of these things that I'm a really, really good person.
Era bino bibeerawo nnyo emirundi mingi nnyo kubanga oli ojja kusanga oli agamba nti kubanga nze sigenze wabweru kukola biri bwe biti kirabika ndi mulungi.
You don't have a proper perspective on the thing.
Bw'oba obadde olowooza bw'otyo endaba yo nkyamu. Funa galubindi endala.
If you keep the whole law and yet offend in one point, you become guilty of all.
Mu mateeka bw'okuumako agamu n'omenyako limu gonna obeera ozizza omusango ku lwa gonna.
It's like if you had a piece of glass in front of you and me.
Kibanga bw'ogamba nti olina ekisenge ky'olimu nga kirimu endabirwamu zino ennene.
And it went all the way across the room. It wouldn't matter if you shoot a little bullet through there and just make a tiny hole.
Indabiduamu eyo nebwojikona kaka yinja kamune yatika koko mu nsonda.
Or if you drive a truck through and break the whole thing.
Oba nokwate motoka noivuga nojabya nojasa.
God's standard is made up of over 630 different commands.
Umanyi Katonda bwe yali awa amateeka yatuwa amateeka kumpi lukaga mu asatu.
Not just the big ten, the Ten Commandments, which every one of us has broken. But all of these other commands, there is nobody that can keep all of it. And so you may be better than I am, but who wants to be the best sinner that ever went to hell?
Umanyi osobola okuba ng'oli mulungi okunsinga naye ani ayagala okuba omwonoonyi omulungiko naye ng'ate ali mu geyeena.
All have sinned and come short of the glory of God.
Bonna baayonoona era ne baweebuka ku kitiibwa kya Katonda.
Is what the scripture says in Romans 3:23.
Era olunyinyinoonyi kye lwogerako mu Baluumi essula ya 3:23.
You cannot stand before God based on your own holiness.
Tosobola kuyimirira mu maaso ga Katonda nga weesigamye ku butukuvu bwo.
And one of the huge differences between the old covenant, the old contract that God had.
Era ekimu ku bintu ebyawula wakati w'endagaano enkadde, kontulakita enkadde, Katonda gy'alina n'omwana w'omuntu.
Was in the Old Testament, people's sins were held against them.
Kyali kino nti mu ndagaano enkadde, mu kontulakiti eri, Katonda ebibi by'abantu yalinga abibabalira.
Isaiah chapter 59 says, that your sins have separated between you and God.
Yesaya 5:9 lugamenti na ye obutali butukirivu bwamwe bwe bubaudemwe ne Katonda.
God was imputing, holding sins against us. He was recording it.
Katonda yali achaba tubalira ke bibi, yali achatuteka ke bibi byaffe.
And pain, but under the new covenant, Jesus paid our debt for our sins.
Ninga te mundagane mpya Kristo yasasulira ebibi byaffe byonna ne banja lyaffe ebibi.
And because of that, in the new covenant, God is not imputing our sins unto us.
Irorensonge eyo kakati mundagane mpya Katonda tachia tubalirako bibi byaffe.
You know, going back to this illustration of a credit card, if a person was going to give a credit card for a purchase, let's just say that you were buying something for $100.
Irewo tuba tuze kukire cyo kulabirako kinaba wadde cha credit card. Kankwe cyo kulabirako nti umuntu singa abagenda kugura ikintu nga obacha mitwala 3.
And so you were going to give your credit card to pay for that.
Kakati ngogenda kuwa yo kada yenu, yabaita credit card, ngajogendo kusasuza.
And then I stepped in and I just said, no, you don't pay for it here.
Neate, mchifocha gwe okuwa yo kada yo, neentu uka msupermarket inga tondaba gulabi intu vyo vino. Zene ngama antineda, ze kansasule.
You take this as payment.
Nendio kamwa sente zobuli uo nengama anti ebintu biyono mbisa sude mleka gende.
And I gave my credit card.
Nze nempa yo kade yange nensa suli ebintu ebi.
And it was worth infinitely more than you could ever pay.
Nenga ate kadi jempa deyo eyanga ate teliko komo. Nye sobulo kugule ebintu biyona. Biyoyagala.
Would you sit there and then at the end of the month go ahead and say, well, I got the benefit of getting this item that I purchased, and so I ought to pay something.
Kankubuze kino, osobola okuddawo n'otuula n'ogamba nti ng'omwezi guweddeko bakuweereza kabiru, n'ogamba nti kabiru kaakano kaakati nange nina okusasulako ko yadde n'oli omusajja eyansasulirako ko nange nina okwongera nsasulemuko.
Well, that'd just be stupid. If I had already paid for what you had purchased, why would you feel like you had to add something to it?
Tolabanga ekyo kiba kya busiru nnyo okubanga otandika okuddawo weeraliikirire okusasulira ekintu ng'ate nange nakisasulira dda.
When Jesus died for us, he paid for all of our sin.
Yesu bwe yafa ku musaalaba yasasulira ebibi byaffe byonna.
Let's just say that we owed a debt of $1,000. It's like he paid $1,000,000, $1,000,000,000. He paid more than what we owed.
Kambeke ekyokwerabako kyenkwa katugambe nti Katonda yali atubanja nusu lukumi. Na yate Yesu bwe yajja okusasula, yasasula akakadde, yasasula kawumbi kulw'ebbanja laffe ery'olukumi.
I'm going to show you some scriptures on that on our program tomorrow that he paid more than twice what the debt was.
Era ngenda kulaga enyiriri nyingi nnyo mu programu yange gye ngenda okola olunaku lw'enkya. Okulaga nti ebbanja lye yasasula ate yasasula n'okusingawo ku kye twali tukoze Katonda.
He paid the debt so fully that we shouldn't have to pay anything.
Yesu yasasula ebbanja lino mu bulamba bwalyo nti gwe teweetaaga kuddamu kusasulayo yadde ne lw'ataano.
On this debt, God is not imputing our trespasses unto us anymore.
Katonda takyatubalira byonoono byaffe yadde n'omulundi n'ogumu.
That is the nearly too good to be true news.
Ago ge mawulire agakyasinze y'obulungi omuntu yenna ge yali badde afuna.
Of the gospel. And that's what these angels were singing about at the birth of Jesus.
Era gana amawulire genyini nyini bali bamalayika ge bali bagezaako okuyimba Yesu bw'amala okuzaalibwa mu Luka isula ya 2 onyira 13 paka ku 14.
They knew that Jesus coming to this earth and becoming a man and living on this earth, that it was all headed towards the crucifixion where he took our sins.
Bali bamanyide delanti Yesu olokubanga aliyaze ku nsi kuno okujja kwe ku nsi kuno kwali kugenda kubanga kumuletera ye okubanga agenda kumusaalaba afe abirenga asobola okwetika ebibi by'abantu bonna.
And he died and paid the debt that we couldn't pay.
Abirenga asobola okusasula ebbanja lyonna nelyo litwaita asobola kusasula Katonda.
And then he rose from the dead. And they were by faith praising God that the end of this war between God and man was coming, the war was coming to a close.
Ireba malaika bano bali basanyuka kubanga olw'okukkiriza bali bamanyidde ddala nti olutalo olwali wakati wa Katonda n'omwana w'omuntu ku lw'ensonga y'ekibi olutalo olwo lwali luwede.
They could see the end of the war.
Bali bo bamaleka bamazo kulaba otalo nonti luwede.
And sad to say, there's many of us that don't realize that the war is over.
Niate munange chinna kuchiri wano atabaloko lebanji nyote tunaba kutegera nto utalo lwagwada.
That God is not imputing trespasses unto us.
Ndikatonda tachi atubalira ko byonono byafe.
Anymore. Again, that's exactly what it says here in 2 Corinthians chapter 5 verse 19.
Ereje jinyinyi chagambi wano mbakolise chokubire sura yakutano nyiro 19.
God was in Christ reconciling the world unto himself by not imputing their trespasses unto them.
Ndira nti Katonda yali mu Kristo ngatabaganye ensi na yeye nyini ngatababalira byonono byabwe.
He imputed our trespasses unto Jesus.
Ebibi byaffe byonna yabibalira ku muntu omu Yesu.
Jesus paid for my sin.
Yesu yasasulira ebibi byange.
Jesus paid for your sin.
Nawe ebibi byo byasasulibwa.
And all you've got to do is just humble yourself and receive it.
Gwe kyokka kyokka ky'olina okukola gwe kwewombeeka obeere ng'osobola okufuna ekintu kino.
You can't earn it.
Gwe ng'omuntu tosobola kwesaanyiza.
If you try and say, oh God, I'm going to live for you and I promise you if you will forgive me of my sins, I'll do this and this and this.
Niye ng'ate singa omala n'ovaayo n'ogamba. Nkusuubiza ngenda kukola ebirungi singa onaamala n'osonyiwa ekibi kyange kino sigenda kukola bwe nti ngenda kukola bwe nti singa ogezaako okwesaanyiza obulokozi.
You can't earn salvation.
Era kino kye njagala otegere tosobola kwesaanyiza kufuna bulokozi.
Again, we don't understand that sin was so deadly.
Era munenge tetutegeera nti ekibi kyali kya bulabe nnyo.
That the wages of sin is death.
Nti empeera y'ekibi kuba kufa.
And I mean not just big sins, not just multiple sins.
So gira ku bibi ebinene byokka byokka oba ebibi ebyekubisaamu emirundi emingi ebyesibye njogerako.
All the cumulative effect of sin.
Oba n'ebiva mu bibi ebyo omuntu ng'amaze okubikola.
Any single sin, the slightest variation.
N'ekyentegeeza ekibi kyonna ne bwe libeera ttondo lya kibi.
A holy God cannot overlook sin.
Katonda mu butukuvu bwe tasobola kutemya bwe wabaawo ensonga ya kabi konna.
It has to be paid for.
Akabi konna kakabere katono kenkana wa kalina okusasulibwa.
And it was paid for.
Era munnange ate byasasulibwa.
Through the death and the resurrection of Jesus.
Okuyita mu kufa n'okuzuukirira kwa Yesu.
And you have to put faith in him.
Kakati gwe ng'omuntu olina okusookukkiriza ku muye.
If you try and add to it, if you try and make a deal and say, God, if you'll save me, I promise you I'll live for you, I'll do this.
Naye ate Katonda singa omala n'omuwaka ddiru n'omugamba agawala ekyali wange singa omala n'onfiirira ku guno omulundi. Sigenda kuddamu kubba, sigenda kuddamu kola bibi bino ebyenjawulo.
And you start trying to barter with God and somehow or another make yourself worthy.
N'ogezaako mu ngeri emu oba endala okwesaanyiza mu maaso ga Katonda.
For this, you're going to miss out on salvation.
Ogenda kusubwa obulokozi.
It says in Romans that Jesus died for the ungodly.
Kubanga na Bible ekulaze bulungi nnyo mbalumi nti Katonda yafiirira abataatya Katonda.
Unless you're willing to acknowledge your ungodliness and humble yourself and receive salvation as a gift.
Okujjako ng'omaze okutegeera nti oli omu kwaba abataatya Katonda n'obeera nga wekkakkanya wansi era n'oba ng'osobola okufuna obulokozi buno ng'ekirabo.
You can't be born again.
Nkukakasa ebyobulokole biveeko byerabire.
Romans 3:23 says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life.
Kubanga gambe malumi esura ya mukaga unyirabi musatu ndi kubanga empera ye chibi kwe kufa naye kirabo kya Katonda bwe bulamu obutagwa mu Kristo mukama waffe.
It's a gift.
Banange kirabo.
It's a gift to be received, not a wage to be earned.
Kirabo ekirina okufunibwa si mpeera gy'olina okukolerera.
I tell you, this is good news.
Gano genjogeddeko mawulire malungi gasinga ne mbulungi.
I've shared some awesome things here today.
Banange ngabanye namwe ebintu ebirungi nnyo.
Andrew Womack Ministries and Caris Bible College Uganda invites you to enroll for the 2025 school intake for both our campuses in Kampala or in Imbarara City. Please apply online on our website carisuganda.net or visit our head office at Park Royal Mall, 6th floor along Buganda Road. For more inquiries, please call us on 0200-33-0000. Caris Bible College, taking the gospel as far and as deep as possible.
Abantu berugazi, jinja, yiganga, nebitundu ebili nanyewo. Tukutigeza nti Caris Bible College Uganda, egude wetabili ayo epia mchibuga cha jinja. Wewandi seri elu, kulisoma lo umuaka kwa pili abili mwetano. Ngukuba kunamba ya feyesi mwenu. 0200-33-0000. Oba wewandi se kumutimba gano kwa fe, ogwa carisuganda.net. Erotegeze bwanti omusomo gwa discipleship evangelism gucha agenda mu maaso mu bitundu byegwanga ebyenjawulo. E Kampala, Embarara, Ejinja, Ewakeso, Erugazi n'Entebbe. Tukubire ku simu ya fe ngeri 0200-33-0000 okwewandisa mu kitundu ekikulinanye.
Gwe nango imira n'obuweereza buno mu byensimbi obango yagala okutandika okuyimira n'obuweereza buno era mu byensimbi tukwanjulira enkola eno empya eyitibwa eya FlexPay ng'era enkola eno ekola bw'eti nyiga *291# ku MTN oba ku Airtel olondeko namba 2 eya Pay Merchant teekamu ennamba eno wammanga 600095 teekamu omuwendo gwa ssente z'oweereza teekamu ensonga nti partnership n'amanya gogombi. Kakasa anti osindika sente ku AWM Partnerships. Awuluva nyuma otekemu pin code ya mobile money yo. Oweredwa nyo omukisa.
Webale kuliza program ya fe ya Gospel Truth ne Andrew Womack. Zikiriza anti oweredwa omukisa. Obango lino obujulizi, obango lino okwebuza kwonna. Sina kindi nga wetaaga omuntu yenna okusaba naawe ku nsonga yonna. Tukubire ku simu eno wammanga 0200-330-000. Ngambie 0200-330-000. Oba tuchalire ku makaga fe agasangibwa ku Park Royal Mall, omayiro gwa mukaga ku Buganda Road. Ekizimbe ekiri okulinana Watoto Church oba Senana Supermarket. Oweredwa nnyo omukisa.